Waye ummata Oromo kana bai fulata Abdo Badaso sirbito Oromo jollumma sirba jalkaban kesa tokko sirbota shanta macala akala fa kabudubata kenna wa na kesa kai ummata kiyatti mutanjira je tudan soratime kunot
Abdo garren baddaf gamboji shababa nanno akali ban cukala fantale bosetti fula heddu kes jirate tin oriti sat lens la falle farsa ol gudacha qonqo ciracha dufe jedam America jirata garatta do barumsa doktoruma fintinet university fintinet baratu divin bae fidufe qonqo badja ke set jiratuni parkum to kobde bisa gal sagal tami saddeti microphone it gadala ke heje sirbini qonqo jira kesa
lon tiksine kal kala gallu le faru lon ti jira faru loni sunma ja O gari lonu ma atta jala hali mure garulu o gari lonu ma gafadala wagni fure garulu o gari lonu ma Isa tikse siolite garulu o garu garulu
jenne takasi don far adu be ta jala ka babe itifi sidu itifi 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 sagal chuje mo obadawu je mo gal chuje sila yo faru tananam
e lo nam fakenya vi lo galadi kel kel lo karat gashite lo agarte el mamani anan ugde kel kel wol tiya ani tabasu je kana ko pam diga faru lo riba yeda be
faru yo yo tanka bana mo yo dabo wali ban yo dalla garan yo bru ko tan to bi santo an wa du jira ko pol fa kenna faru le dida wol te yo yo
abu tu bare sakali bare takam tak wan wa re cha tre tu am ba e serbe sirbota durani isan ke sa fa kenya sirba re cha kai malka buna
kai malka buna kan me kriko na da waddi
kai malka buna rabbi kadanna bentu du ya na rabbi kadanna kana juda no rumu ulkai ire sakabanna elenin elenin ulkai ire sakabanna elenin elenin tiyanse sirba yora katte ati kenyon buli numa dabbe ke tibul ala gamal to ka taka jeje chu
yora katte ati kenyon buli numa dabbe ke tibul kenya tibul kenya yunu rara bacha beti yor mazara ha bila jira taka tunu lo kunu bela lo tibadi raja te tine lo tibadi ungu kau kibu kitamale yadani ingata jiduraji
namni baye kajala troro alaga kajiru jira kase madakuba kajiru jira
fakenna madakuba khisati adu khamisi jiru bo kain damminya tu jette adu nyinche chesu warage sina adu jette sirba yom ba fat bari sumbara kami fakara kana
sirbi kuna kala kosa basha tu baraku baraku mala ma shan no jette mama tsoro mo ti mali sura madan kuba abba kuba ja oromo ni bari sirum baraku wan to ko ma tar plan drat ke madan kuba abba kuba baraku kuma la ma shan bari si barha yi bari sura ko fanda Barat Jafri kanin jadi se gato kota ufta dimbilala to bajiru wae gani sirpa jala la fakate wae jirenya namni toko hidame erga hidame boda muga namni jiru jala li social life ita social jiru hawasumma kecha ishtaka
haranto kanke sa hudate ya bisanan bo bisan bisanan erre korichati jada nuwanin wargin wandibi wanya sargi tamo wandibi
jala la jide sakke pachu danda namni jala la jide arage fatu wada afkako kabu
lagaro bida lagaro bida yabe kestu lagaro bida lagaro bida masmure anastu sana lagaro bida lagaro bida yabe kestu lagaro bida lagaro bida masmure anastu sana
amma iyinya kana sirba bae bareda da inilleni abba ipa gaba kana kesatti kuntuntu abba ipa bate dema ofega sirba da ichatan jiragi chuba karatati
namito se abari bar kakaba
abari bar kakaba namun kanabu nama abari bar kakaba na hundum tu ajaja abari bar jiechura hundum tu abari bar
hunduri bata abari bar abari bar wari tidude ingadir bar ingadir bar wari tidude ingadir bar
albuma sirboota hedduun qabaa jechuudha. Kan YouTube irratti viidiyoon ittiin hojjetamin kan YouTube irratti hin fi'amin gara sirboota 50 olii jechuudha kan ani qabu.
Maaf sirbuu feete?
Egaa maaliif sirbuu feete kan jiruuf yoo gara waan tokkootti dhuftu, tokko jalqaba kennaa uumamaati keessa jirutu jira. Uumamaan keessa kee wanti jiru tokko waan sana akka ati gootu kennaa sirbaana keessa jira. Ani hedduu walaloon barreessaa, walaloo akka bareeda kan barreessaa mana barumsaa elementariis ta'ee walaloos dubbisaan ture. Akkuma namas naannoo itti sirbaatan ture, sirba naannoo ijoollee ta'ee sirbaatan ture. Akka qarreetitti sirbee, akka dabballeetitti sirbee, akka foolleetitti sirbee dabarsee jira jechuudha. Beeke naannoo ani keessatti guddadhe abboonni keenya gadaa jaalatu. Gadaa jalatti guddannee, luba jalatti guddannee, yaa'ii jalatti guddannee. Kanaaf abbaan kiyya baay'ee waan na jaalatu. Yeroo luba deemu, yeroo foollee deemu, yeroo dabballee deeman na fuudhee deema. Yeroo jaarsummaa dubbatan na fuudhee deema. Sirba akka foollee yoo sirban, sirba isaanii san akkeessina daa'ima taanii waan foollee sirbtu gallee qeetti sirbina jechuudha. Inviroomentiin ani keessatti guddadhellee waan sirbarraa nama daangessu jiru jechuudha. Sirbaatuma guddannee inni biraa weellistoonni jiru, weellistoonni bebbeekamoon Oromoodhaa kan yeroo barataa taanee kaasetta hojjetanii kaasettiin isaanii karaa yeroo horiitiks nu kan dhaggeeffannu jira jechuudha. Keessa immoo Umar Suleeman hedduu dhaggeeffatan ture. Eebbisaa Addunyaa fa'a kaasetta binnee dhaggeeffanna jechuudha.
Biqqeenna jala qabdee qoonqootan ta'e cirachaa dhufte. Lafa qoonqootan ta'etti ciratti sun gaarreen sun qaabadhime. Baadiyyaa sun qaabadhime. Baadiyyaa kan keessaa fi gaarreen kan keessatti qoonqoo cirachaa dhuftee sin achiin dubata addunyaatti gad baate. Lallabuu jirta jennuuti. Tumaan nutti immoo jirti ganna 10 sababbaa cufa.
Lallabni siyaasuun isaa waan baay'ee of keessaa qabdi dhugumaa. Ani barataa kutaa 5 ta'ee muuziqaa jalqabee erga sirraa kaasee sirba fedhiin sirbaa waan na keessa jiruuf, sirba jaalalli kennaan sirbaa waan na keessa jiruuf, walaloos waan hunda waan tokko tokko uumamaan waan hin qabu sirbaa. Lammaffaa ummanni keessaa dhalanne kun ummata Oromooti. Ummanni kun ummata guddaadha. Ummanni kun ummata bal'aadha. Ummata sirna dimokiraasii yeroo jalqabaatu osoo Giriikonni hin uumin dura ummata sirna gadaa uumee dimokiraasiin bulaatu jechuudha. Gurraacha Afrikaa ummata jalqabaatu. Ummata seenaa isaa bal'aa ta'e garuu haa ta'u malee sababa adda addaatiin seenaan isaa dhokate kanarraa dhalanne. Ummata kanarraa erga dhalanne garuu erga of beekne booda qaama ummata kanaa erga taane booda uu jennee seenaa keenya iyyinee addunyaatti beeksisuun dirqama keenya. Akkasumas waan rakkoo adda addaa abboonni keenya akaakayyoonni keenya kaleessa dhaalaa turan, gabrummaa isaan dhaalaa turan nuti immoo ilmaan keenyatti dabarsuu nurra hin jiraatu.
Kanaaf lallabnaa jechuudha.
Iyyinee waan hunda asitti lafa godhuu qabna. Ilmaan keenyaaf seenaa, aadaa, duudhaa, haadhaa ibsifnu. Anis gama kiyyaan gara aartiitiin waan tokko hagumaachuu jeetin iyyaa jira jechuudha.
Baandii keessa ofumaan guddachaa dhufe.
Yeroo kutaa 5 baradhu baandii seene. Baandiin tun baandii Jiituu jedhamti. Baandiin Jiituu tun yeroo san beekamtu turte. Akkuma Oromiyaatittuu baandii beekamtu turte. Waggaa hangan kaaseetta baasutti achi keessatti leenji'aa ture. Dubbisa leenji'aa turre. Sirba sagalee leenji'aa turre. Waan adda addaa diraamallee hojjechaa turre. Achi keessatti yeroo baay'ee hiriyoota koo wajjin baandii Jiituu keessan ture.
Baandiin barsuu keessa baandii hedduu jira. Sam faqa gaafa?
Baandiin Oromoo kan gaafas jirtu keessa baandii Jiituu itti aansee baandii Biiftuu Oromiyaati. Yoosan Biiftuun Oromiyaa ni jirti. Ammallee ni jirti. Itti aansee immoo baandii Odaanabee kan jedhamtu jira. Odaanabee Shawaabaa keessatti. Kabiraan immoo baandii Arsii. Baandiin Arsiiti illee jiru. Baandiileen adda addaa baandii Shanan Gadaa fa'aatu ture. Baandiiwwan adda addaa turanaa baandiiwwan hunduu diigamanii burkuteeffamanii ijoolleessuunis faffacaanii jiru jechuudha.
Sirba kan ta'e dooyyuu caqasee hin jedhu waan as barreessitu dooyyuu caqasee jedhu mammaassaan sirba waan fakkaata. Maaf akkana kana?
Dhugaadha. Wanti nuti hojjennu sirbi nuti hojjennu seenarraa hojjechuu qaban malee seena sirba keenyarraa hojjetamuu qabu. Nutu seenaarraa sirba hojjechuu qaba jechuudha. Afoolarraa sirba hojjechuu qabna jechuudha. Aarti mammaaksa jechamoota Oromoon hayyuudha. Abboonni keenya jechamoota hedduu mammaaksa hedduu lafa godhani. Kanaafuu mammaaksatti fayyadamee kan barreessa yeroo baay'ee walaloon ani barreessu mammaaksa of keessaa qabu baay'inaan. Mammaaksa Oromoo isaa qaba. Abbaan dhibbaa mataasaa of eegaa sirbaa mammaaksa Oromooti. Malaan bishaan waaddanii mammaaksa Oromooti.
Aarti akkamitti ilaalta?
Aartiin anaaf jaalala. Aartiin anaaf jaalala. Aartiin fedhiidha. Aartiin gammachuudha. Aartiin waraana. Aartiin waan hunda jechuudha. Aartiin mira kenya kesi jira jechuda mira kenya kesi hunda kesi jira bakkeni jira injiru kanafu arti kanafu wanu tajala la penda kanafu arti kanafu wanu arti jara la
abba mwoti marite ya nifida chaya ujira abba mwoti na anjali na anjete adu kanjeno abdo abba warrati abba mwoti ti kani la meso ti university ke sabate egila sandu samza nishaneso ke jirta karore kanka hata na maano jechu feta hanga babo
ega karore kia ni iti anu asur amerika biya ormatan jira biya halagatan jira askinsa tigamoni adu gul ajibu arti kia artin warana sinjere warana tintin of rade bifnu hamma ummanikiya wan ya de argatut hamma ummanikiya kayon sagal magesut anis kayon ke gal magesu inuman sirba ratifa ya qofanu fakenu gafa ummanike yawan barbadu argatu bisu ma isa argatu mo wa ummanike ne barbadu sirbinu wa mi so masi bin alu tabarsi naji chu kanafu hoji ki hoji tacha har kam barno ta kiya baracha muzika kiya sirbu da yachu da mas kayin kijennu
kibanu kudani torba agamma lallabu jita agamma yu jira nan jette me marite nan le tacho fi hau jira am sirbu hamir si khe neti ni marite ni tarda ubba kana
abba dipa sona fa fete ba yene tola
mudansa bandi ba man jinna na bandi ba 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 ta ba ke salan la ta nan jira kuno bandi ba
Koya to rajana na udate kare hate barana udate kare hate barana amarti ube ba ada ta nuba sali tikida ana borato kamiya di badan tuna ba Majotia, ini apa nama kantu? Garaja galai, walu ya jitu, tulama jitu, kira cuma lagi. Ini apa nama kantu? Garaja galai, walu ya jitu, tulama jitu, kira cuma lagi.